Yeah. Original Mr. Makumende, Nikona Man Jojo, how see you? Generally King. Come on, many feel, say my daddy, yo. Baba Samil, Kona Nana. Bile kumeja, hebu cheza kule ukiisi unara. Hebu cheza uku ukiisi unara. Mumbasara. Basu kinye pwani utapata Shelly Beach. Basu kinye pwani utapata Kunda Beach. Basu kinye pwani utapata Mtapa Beach. Bend over.
Singoje kueleza huku kwetu sheshe everyday pande zetu tunakesha Mombasa Sara.
Hebu kuja sasa
Mombasa Sara.
Hebu kuja sasa
Demafinu
la 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 la
Demafinu
pite girl koma bend over. The place we have take over. Everybody you have to come over. We have party every time. We have happy every time now.
Uje, ujame. Usingoje kueleza. Huko kwetu sheshe. Every day pande zetu tunakesha. Mombasa Sara.
Hebu kuja sasa.
Mombasa Sara.
Hebu kuja sasa. Mademu wa Mombasa wanapenda buibui. Mademu wa Mombasa wanapenda tuitui.
Mademu wa Mombasa wanapenda buibui. Mademu wa Mombasa wanapenda tuitui.
Kuna vitenge na kanga, huku kuna chapati na karanga.
Mademu wa Mombasa wanapenda buibui. Mademu wa Mombasa wanapenda tuitui.
Mademu wa Mombasa wanapenda buibui. Mademu wa Mombasa wanapenda tuitui. Let's get it tonight.